fedde pulako andirtene tabital pulako na tigino kawrital mangal ase sappo e jeena yaade nogay octobre lewru tubako le bamako balle didi rendinde e mi yaade no pulako watta de yalta e tiidal la mo woni hande do seku jallo kam wonano le fedde sukaabe fulbe
warde do tarnaade ko wana hal warde dari ndi ado chaban tati e tati
Congrès o kadi ina jokki e subade horejo keso Maître Hassan Bari e Sekou Bari kambe jaadi votiji ko sakiti Sekou Bari kam wada horejo tabital pulaku dubi nay garoji di en kettino Sekou Bari
maunan gorko minen wadi election maana o jahido mutu yete o perdai sabi minni ko ganya so Allah jabidu mi gollita e makko so Allah jabidu biro mo min wadata o mi yoppata fi goto tagga e min fuddira yimbe men fulbe nanta fulfulde be dum woni be heemi mi hala inde seeda fulbe gabiro kan wonno do ne fulbe baniko fulbe kanadugo fulbe khaso fulbe wasulu nokete fullo fuddo woni min andi da ko kondala en fullo fuddo woni nana fulbe nanta ko min daran no neddo mun tawirele e biro so dum pettike so Allah jabi artiste en be min daran artiste wawdo wadde artiste en representer journaliste wawdo journaliste
Subgol horeje keso waddana fodu nurgol hakkude filotobe no ardo fedde pulaku Ibrahim Bokum kam horeje fedde tawetene e tabital pulaku ina halana en cadele de horejo tabital pulaku hani darnade
hibbe ko kani tawede be jukkito kongel mabbe do gollube fa inede heddo e darje mudu heddo do mali me ko wondi wande hande ko dum wona ko hokkaten image lobbo enen maliyan nabe jogi be fedde do festivité wadi hande fu mali indirte enen goni be gondi nyungude to a nyimbanne ko moddi kada nyungude me be nyimmata be jaddi jumu en gondi labbi hono nyaaka don ana tanni
d'accord
donc miden jidi ngarowo mo jew do watano hakkile san
la tabital pulaku ko fedde mawnde le aduna der leydi mali burkina senegal mauritanie guinée niger cameroun nigeria e leydi kewde horejo mayri der duniyaru wi'ete lamido sanusi mo leydi nigeria moktar bari e inde vewa furfulde bamako